jeneraal Qasimi Suleimani, taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee Mareykanku uu ku dilay dalka Ciraaq, ayaa maanta la aasay iyadoo ra-iisul wasaaraha Ciraaq uu ka qayb galay aaskiisa. Haddaba wararkii ugu dambeeyey dilka iyo weliba waxyaabaha laga filan karayo iyo jawaabaha laga bixin karo waxaa warbixintan nooga diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandeere.
kumanaan murugaysan ayaa sabtida maanta isugu soo baxay magaalada Baqdaad ka hor aaska Qasim Suleimani, hogaamiyihii ciidanka Iran, Abulmahdi Muhandes, hogaamiyihii maleeshiyada Ciraaq, iyo kuwo kale oo lagu dilay weerar uu Maraykanku ku qaaday dalka Ciraaq. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdulmahdi ayaa ka qayb galay isu soo bax aaska ka horeeya, iyadoo dadku ay isugu yimaadeen labada dhinac ee meesha loo yaqaano deegaanka cagaaran iyagoo ruxaya calanka Ciraaq. Dhinaca kale, mid ka mid a hogaamiyaasha ciidanka ilaalada kacaanka ayaa laga soo xigtay isagoo leh Iiraan waxay Maraykanka ku ciqaabi doontaa wax kastoo awooddeeda ah iyadoo u argudaysa Qasim Suleimani. Jeneraal Qulam Ali Abu Xamza, madaxa ciidanka ilaalada gobolka koonfureed ee Kerman, ayaa ka dhawaajiyey suurtagalnimada in Iiraan ay weerarto maraakiibta Maraykanka ee jooga gobolka gacanka. Isaguna sarkaal ka tirsan ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in jawaabta ururkooda ee dilka Qasim Suleimani ay noqon doonto mid weyn, sida uu tabiyey telefishinka Almayaadiin sabtida maanta ah. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sabtida maanta booqday qoyska hogaamiyihii la dilay ee Qasim Suleimani. Ruuxaani ayaa sheegay in xilliyo adag ay u soo socdaan Maraykanka dilkii uu geystay Suleimani. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump ayaa isna sheegay in Suleimani uu qorsheynayay weerar lagu qaado ciidanka Maraykanka ee Bariga Dhexe. Xisbiga Dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa sheegay in amarka madaxweynaha ee dilku uu ahaa mid aan mas-uuliyadi ku jirin, isla markaasna sii kordhin kara khatarta ah in gacanka hadalku uu ku sii kordho gobolkaasi. Dowladda Britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u socdaalaan Ciraaq marka laga reebo gobolka Kurdistan, islamarkaana in laga maarmi waayey mooyaane ayna Iiraan u socdaalin kadib dilkii Suleimani. Ciidanka Maraykanka iyo Kenneto oo labaduba ciidanka Ciraaq ka caawinaya la dagaalanka kooxaha mitadka ayaa yareeyey howlihii tababarka, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee FP. Dalalka kale taxadarka muujinaya waxaa ka mid a dalka Australia oo ra-iisul wasaaraheeda Scott Morrison uu sabtida maanta xaqiijiyey in aad loo adkeeyey amniga safaaradda dalkiisa ee magaalada Baqdaad.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheer oo nala socotiinayay warbixintaasi, halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.